Westside Music Block.
Rockstone, Nora John. Iliwe, 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 Iliwe. Fuck up with that D. Basa pani wadani waniuza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sinibanku liza wede wede mbelega basaga. Niti uli wanyami nivelega basaga. Swago lock munga nilu maselo. I don't give a damn on pussy na masela. So sexy na life in a sela. Marwa mode was a janky. So like manani sumuna na bakaji. Okay, piti semo moyo hoteli wankana na laki. Yo kupanga vishiriki tosa faga machine pakadi. Kukoko bioko, opinioni na inegwa nyogo. Sarari kireti ya bugogo. Na change tigolo podwa mtengo. I'm sorry ya soko, pinkiti zoko. Kukubwa mpaka mbe moko moko. Pamusha shabantola ndifo poko. Linende kwa kuleta mashoko. Lekutika soko. Basopa ni wadani waniuza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sinibanku liza wede wede mbelega basaga. Niti uli wanyami nivelega basaga.
Kwenye matunko tulepwisha nyalolela mpepe nzunko. Anyway ni kutamba ule isuka sana munina. Na kupapata ni pabantu mulila. I don't care ya shaninu ino wadwa na nguvu shote nshandelu ila. Naona ikakaleva sinsi katwishi. Nga fibiongo fiena nshitina kashishi. Kontrolo la mlaiki finshi. Fiba mudala mwilenga nduso mujinshi. Inishi mufajambesha. Yonse mulila tiyo ni mpesha. Nalipupa ni fifine na lelo munje bende wela. Fuji kumatunda macha. Fuji kumatunda macha.
Basopa ni wadani waniuza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sinibanku liza wede wede mbelega basaga. Niti uli wanyami nivelega basaga.
Majapo
downloaded from westsidemusicblog.net.